Kāru mātou i āte karaiti, tui a mātou, tui a ki te mamae. Tui a ki te tūmanako, tui a ki te ora. Kei a koe te tapu o te rangi, te oroko hangarā no te ao, te tīmatanga te otinga, te arepa me te omeka. Kei a koe te whakapai, te karoria, te aroha, i tēnei rā, i tēnā rā. Mai a mātau, mai te katoa i konei ngā wāhi katoa mine. Hākari tapu. Kua kona nei tātau, e tō tātau ariki i ka inoi tātau. E tō mātau matu e te rangi, kia tapu tau ingoa, kia taimai tau ranga tiratanga, kia mea tia tāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia li te ano ki tō te rangi. Ho mai ki a mātau aia nei he taro mā mātau mo tēnei rā. Muru o mātau hara, me mātau hoki e muru nei o te hungai harana ki a mātau. Aua hoki mātau e kawea ki a whakawaia. Engari whakorangi a mātau i te kino. Nou hoki te rangatiratanga, te kaha me te korooria. Āke. Āmine. Te tinana o te karaiti i whatia mō tātou. Ko ia te taro o te ora. I maringi ona toto hei murunga hara. Ko ara mai te karaiti i te mate. Te pōwhiri. Hara mai e te kāhui a te atua. Tangohia e nei kairanga tira a te karaiti. Ko te tinana o tō tātou ariki i tukua nei mōu. Ko ngā toto o tō tātou ariki i whakahekea nei mōu. Te taro te ora i whatia nei mōu. Te kapua te ora i whakahekea nei mōu. Āmine. Ngā inoi mō muri i te hapa. Whakapaingia te atua e whakamine nei a tātou. Whakamoemititia te atua ko kotahi nei tātou. Whakapaingia te atua e hohou nei te rongo. Whakamoemititia te atua ko ia te tūmanako o te hele kore. Whakapaingia ia ko hora nei tāna kupu. Whakamoemititia ia ko ia nei te aroha. Whakapaingia ia nāna tātou i karanga. Waihanga tia mātou kia rite ki tōu ake te ahua. Manako hia e te atua a mātou whakahere whakamoemiti. Ko tāu raurau, ko tāku raurau, ka mākona mātou. Te haere ngātu. Haere runga te aroha, haere runga te rangi mārie. Āmine. Ka haere mātou i runga te ngō te karaiti, karoria ki te atua. Ko ngā kupu me whakatūpato. Words to take careful note of. There are certain words in this section which have all short vowels. They are commonly mispronounced. So please pay attention. Maringi. Maringi. Never ever say maringi. Again, the word is maringi. Maringi. Also, tinana. Tinana. Once more, tinana. Tinana.